leto mangi yali chagati na I love yeah.
Oh, Mr. LG.
Kutenda kosa sio kosa, nimekosa kurudia kosa ila lakini nimekosa baby. Ah, imani yako kwangu nimekosa, nilichofuata nimekosa ila nitajuta kukukosa baby. Tena chini ulimi umeka, jina lako lilika ukikinywani. Oh, lalifa, fanya ima basi urudi nyumbani. Oh, baby, nisame. Baby, nisame. Oh, baby, nisame. Oh, baby, nisame. Oh, baby, nisame. 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 Kabla jua lijazama, hujata kunitazama. Nikizidisha kulalama, itakuwa lana. Oh, kimetanda kiza wingu, chembe zenye wivu, amani sina ta utulivu mi. Tena chini ulimi umeka, jina lako lilika ukikinywani. Oh, lalifa, fanya ima basi urudi nyumbani. Oh, baby, nisame. Baby, nisame. Oh, baby, nisame. Oh, baby, nisame. Oh, baby, nisame. Nisame, nisame, nisame.